Ami.
Ukuti ukuti, wanazi wanazi, mwenzenu mimi, nataka nicheze. Ukuti ukuti, wanazi wanazi, mwenzenu mimi, nataka nicheze. Waite tucheze, waite wacheze, waite tu celebrate, waite wa celebrate.
Chifruit Music.